kuwa kenyeji viwanja vikali. Unavonyonga sina hali, na niza mate tuko mbali. Umewalaza wote chali. Yeah, yeah.
Wind up your busy body, yeah. Wind up your busy body, yeah. Wind up your busy body, yeah.
Pande zote umekaba mihoi.
Oh yeah.
Kababana baki all alive.
Woo.
Wanapige mapande makali.
Yeah, yeah.
Mami oh just you and I. Usiko leo naleta lawama. Yeah. Kama zote nazo oh mama.
Oh mama.
Hapindui anga za kuwala. Cheki machizi wanaminyana.
Yeah.
Yeah you the fidi bam bam.
Bam bam.
Mchirizi yaki you know tam tam.
Tam tam.
Make a brother say god damn. Mami oh put it up for me. Baby you did drive me crazy. Anga boy oh pole pole. Tonight niko nawe paka morning. Mami yeah, you the best
one. Kwa kenyeji viwanja vikali. Unavonyonga sina hali. Na meza mate tuko mbali. Umewalaza wote chali. Yeah, yeah.
Wind up your busy body,
yeah.
Wind up your busy body,
yeah.
Wind up your busy body,
yeah. Hola.
Signals naongea taratibu. Haitaki mapevyo taribu. Hata toto navuta swape kushaba. Akianani kimenuka halbabu. Meza imenuna watembeze. Tunalipia bili la soye bebe. Na kama wanavutika siwalegeze. Hakuna kutia uruma iedede. Mtoto siwiropo na vizito. Anacheka nasema na vituko. Ingereza vingi kimcharuko.
Mara, I think I know you. I think I saw you somewhere. Are you a rapper? Imambo simple.
Simple, mtoto vidimpo, no pimples. Bimbo, warembo mavumba, oh lindo. Hawachezi mbali na nihi. Sipaishi mpira mami. Oh, you know. Kuku wa kenyeji viwanja vikali. Unavonyonga sina hali. Na meza mate tuko mbali. Umewalaza wote chali. Yeah, yeah.
Wind up your busy body, yeah. Wind up your busy body,
yeah.
Wind up your busy body,
yeah.
Busy boga, busy nyonga, busy boga, busy boga, busy nyonga,
your busy body, yeah.
Body, yeah.
Wind up your busy body, yeah.
Body, yeah.
Wind up your busy body, yeah.
Body, yeah.
Kuku wa kenyeji viwanja vikali. Unavonyonga sina hali. Na meza mate tuko mbali. Umewalaza wote chali. Yeah, yeah.
Wind up your busy body,
yeah.
Body, yeah. Wind up your busy body,
yeah.
Body, yeah. Wind up your busy body,
yeah. Body, yeah.